Give you money.
Switch.
Money.
It's the kids, baby.
My paparazzi simu zenu sipokee, hakuna jipya nisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipotee, gigi msando ngumi kwa mjumbe schelewi. Instagram yake, kiki nazo pia zake, waliomu awagumi, masponsa na opie wake. Mindo kombe mno shindana kwenye ligi, nite mama Myra aka
Mtoweza irumba na jamini nina nyota ya mavumba. Hata upiki ndere mikwangu tagunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape tiki wape, watateme sheki dongo. Wape tiki wachanga mshe ubongo. Wape, watateme sheki dongo. Wape tiki wachanga mshe ubongo.
Gigini kick.
Na wasumbua mtani, wanataka pima mizani, uzito wa mambo kichwani, washapotea kwa ramani. Diyo kifoni na dala, ila waulize tukenda kulala. Na miliki mchezo tawala, bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, ngejisha uwe, pana peta wakijikweza nikisanuwe. Miaka buku hamtoweza ili rumba, na jamini nina nyota ya mavumba. Hata upiki ndere mikwangu tagunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wapetiki wape, watateme sheki dongo. Wapetiki wachanga mshe ubongo. Wape, watateme sheki dongo. Wapetiki wachanga mshe ubongo.
Gigini kick.
It's the kids, baby.
Boss,